emigugu jange jisuse obuzito chitange embera njikoye amasiga gange gasangule nchimanyi tiolu sinkunyiza sasira ebyo nono byange songoba obulamu bukwetaga omulabe wange Yesu anta katika nkunyweze sikutanze sirina chengenda otali Zasubizempewo tolimba era tolinga bali bwe watwagala tewasosola mumawanga wamanyanga sinazalwa mwenali mulubuto lwa mama watembera tena teka kanindeko mukama tonna tusa jendaga kumpi nga wado lugendo lulimu ebiwonvu bingi era ndabayo bulungi kantambule sigenda kukowa no
netaga kwe jayanira kwe mukwe mukwe
Je wa wamvu